Rabada, the Fubuda Fubude,
we all cheesy.
Now, as I need to share collabo, Nifanya Goma na BN, Savara imbe verse 1, verse 2, Nimpatia Kalika, Nadia Naro, we collabo, Kaji, Akivutiwa ni parent. Niunge body nianze kiki, nitoe wimbo nitukane ndo ni trend. Ama nitafute ubina, nisemu tile brown dugu rangi taniposa. Au nibadili jina, nito Willy Paul kwa bahati sinakosa. Kitoka leo ntapandisha maruani, wamziki adini baishamba. Kiomoka leo ntasupporti watu flani, kawa kidogo nikijipanga.